Don't go, baby, don't go. Oi, Chia. Baby, don't go. Don't go, baby, don't go. Chia. Ha. Yo. Na kutafuta ndo neze zipata, so ni najituma kule neza kupata. Muangu kia lafutena inahata, na wale kidogo mnaka kufanana. Na jaribu sana kuku let go, the roi nazidi tukulia no. Nataka mo, and you know ni what my one and only you the only one. Staki wa willi ni mekari one, nobody follows my number one. So roi na dunda na setika na runda na kosa usingizi utadani ni kutema. Watakwaje hardko na zao soprano, utembeza mosheneko na zamita. So mini rita joku kunoki na kilo kipito na funza mashingo. Doneshi kwa single na siko single na kuna nyonyozi na kuangarizo. Mini mkikosa ni matatizo, habata kange kunipalikizo. So wewe ni wewe na kunanga mwingine, so kama si wewe basi sina lingine. Baby usiende na usinilenge, tu hawaleti si tuwalenge. Jivako sao ni za kisenge, tunawachapilia sengenge. Wendo my pumpkin na weso malenge, na wenye wivu wajitukane. Hiku kuhata uninyema ujasiri, na deta fasiri ni sezi tafsiri. I miss you mpenzi, watazamaji, wakitazama tu kama kipindi.
Kwa kuchacha ile siko into you, unafaa kunitoka uniache single single. Imaisha ya kisoja itakuwa pigo kwangu. Kidonda kisicho pona wendo jiko langu. Kukupenda sito choka ati siko into you. Unafaa kunitoka uniache single single. Imaisha ya kisoja itakuwa pigo kwangu. Kidonda kisicho pona wendo jiko langu. Kukupenda
yo,
sito choka.
How you doing? I need the moment. Wacha ni kupetu hata katoke. Mihaya mapenzi ndo ya sinitoment. Na already squeezy kumekuwa kubore. Natamani sana kusema sorry na hiyo nafasi we kunipa ndongori. Sono na ni kama nimekuwa majana na kuna ya kesho ya naningojea. Ndio watu banja na wanachochea. Jukile tunacho ndo labda hawana. Ndio nakubali nilikosea. Na kukukosea ni kujikosea. Kupotea njia ndo kujua njia. Na kile sitaki ni kukupoteza. Ndio ninataki na hawa ni bambi. Hawa mamanzi juni walafi. The only after kile na offer. Na wakisha pata wana nitoka. Muku waza hadi natokwa nikikumbuka kule tumetoka. Sibebi unakuanga jome nikunywa. Sikuizi silewi hata nikikunywa. Wanakutupa juni wakupura. Kuna penalti waneza kafunga. Sija kafunga, hiyo ni kwa muda. Have some patience kama nas na savali. My nut nas nimetoka kukuhata. Na inje veni kame na dai kunimada. So nina jijaza na naniwasha. Jupenzi ni letu na naiparagasha.
Wata kuchacha vile siko into you. Unafaa kunitoka uniache single single. Imaisha ya kisoja itakuwa pigo kwangu. Kidonda kisicho pona wendo jiko langu. Kukupenda sito choka. Siko into you. Unafaa kunitoka uniache single single. Imaisha ya kisoja itakuwa pigo kwangu. Kidonda kisicho pona wendo jiko langu. Kukupenda sito choka.
Masio matani ni kama kutindi. Ikukusakanya tu kama shilingi. Junili kupenda, nina kupenda. Na nita kupenda tu hadi forever. So muku follow na sio kwa Twitter. Ni vile hero unipiga vita. Ponge la toto hata unone kimomo. Hakuna mwingine na tosha yo soko. Jowe ni kishash na wengine ni loko. Mukona na blush na najuma mdomo. The trash talk mijua na kutaka. Kana wamecha rara soba kolondi. Wasi kuchoche tisini mbogi. Na sioba loyo lao ni matoti. Na ukinitoka itakuwa ni ngoli. Already na choka ni kiwazo story. No one knows me any better. And the way you do me sezangi kuteta. So you puzi kuzima sileta. Tukuanza juzi sisi kujitenga. Na joko busy unatule kututenga. Ni vilewe ni mrembo wachoki kukukemba. I'm never doubting the way you love me. Niwe kuni doubt ndo nijaza na worries. Ni come around ya round and about. Jo zitafuti na kulala kejani. Ni watiaji jo wanitaki. Jo kukutaka hawa nitaki. So hata ukisema I'm very lucky, wanailalia mgongo wazi.